Najinene pesa sa kibonge Raha unazoni pa kwa nini nikonge Walai acha one donge Unavyo penana hatuna mawenge Penzi unalo nipa laki surutani Kuna muda na isi niko peponi hey, Kumbe niko duniani Wanipara hazina zozidi kifani Na kupandisha na ukuanzia leo Kuba unalo nipa kamala kwenye video Bonge la toto sio kimeo Ukinita metika jana na leo mailo Atupangani kama fungu ya nyanya Mimi na baby wangu tunapendana Lil lover tuna mambo ya drama Hadi tunaanza fanana ilo
Ilo Ilo
Tumezama kabisa
Ilo Ilo Tumezama kabisa Ilo Ilo Tumezama kabisa Ilo
Crazy, give me two, I give it to you. Anything I'm ready. Sounds amazing. You have my baby. Look at me, look at you. See how we make change. Kweli umenibamba, we moja ya kona. You gonna kill me slowly. Sina aja ya kudanga, mapenzi ya kitanga. Unanipa na enjoy. Na kupandisha na ukuanzia leo. Kubwa nalo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimeo. Ukinita metika jana na leo my love Atupangani kama fungu ya nyanya Mimi na baby wangu tunapendana Lil lover tuna mambo ya drama Hadi tunaanza fanana ilo
Ilo Ilo Tumezama kabisa ilo Ilo Tumezama kabisa ilo Ilo Tumezama kabisa ilo
Cabeça.